Special G, bitch.
Bishop on air.
Makarana nene kwa sakaza kaine umandinyoza musakuzi wasogolola ngaine makolo angaine atamwalira ine unajisunga koma mukunyasidana neinu mwinachifu kwane makolo angane sana siye chuma meneo akasazika yo mukandizuzane ndikangolirane mukaikonda ndi mizimu yoberekano kai koma simunaziwe mulungu ndipakidale yopanga ndaliso ndaliso wangau Magalema walemba mbuye Sangwe nyozi kwela ndambuye
Inumwai, inumwai
Ayu kwela ndambuye
Mupu mpunzire
Mpunzire kukonda wenda inumyo Oji
Ye momu nye usale loli Die makutola pamawa Mnyengo kudutale loli wenda mbuye Momu nyozale loli Die mwakutola pamawa Mnyengo kudutale loli Wenda mbuye
Abale akeo anamukulisa anakakala kapolo kwina inalisa njeo nisoka duka ababo ake anakumudwa nisokulira komano yawe inalinjira inu yomukwezera Yosefe yobama sopa ena inu Kama kumana ini Izoko mainu Sindi madanda Andi mazi wandi plani yake Taona jisopano Iye anandi kweza ini Ivo enanu mkuma pepa lori ini Magalemba walemba mbuye Sakwe nyozi kwela ndambuye
Inumwai, inumwai
Mwayu kwela ndambuye
Mupu mpunzire
Mpunzire kukonda we